love, my love. Uyondoka siku chache zilizopita, inonekana kama mwaka uliopita. Ni upeke kuishi bila wewe, ndo maana natamani we na wewe. Love, love. Sikuishi bila kufikiria wewe, hakuna hali bila mimi na wewe. Siwezi kusubiri kuwa na wewe. Lini nitakuwa na wewe? Lini nitakuwa na wewe kushiriki ndoto zangu na upendo wangu na wewe? Lini nitakuwa na wewe? Lini nitakuwa na wewe kushiriki ndoto zangu na upendo wangu na wewe? Dreams not sure to trust. Nothing matters to me like seeing your lovely face. Love, love. I will never trade your love for anything. You're all I have, my everything. Bring it all back, love. I'm waiting. Lini nitakuwa na wewe? Lini nitakuwa na wewe kushiriki ndoto zangu na upendo wangu na wewe? Na wewe, lini nitakuwa na wewe kushiriki ndoto zangu na upendo wangu na wewe? Ni upeke kuishi bila wewe, ndo maana natamani we na